Even if it takes forever, even if you go far away, baby, I will wait. Yes, I will wait. My mind is confused, baby. I don't know what to do, baby. I don't know, baby, I don't. Nakule la biki changa, mamutko biki vanga. Senzi nawenda muwe la bika nsaza. Iyo turi kumwe senja nifata. Ese morichi, ese morichi. Mbakunda bona mwese mufite gahunda n'umwinjaga guteza gahinda ngira mbira uko mbigenza ese nkora iki ko mwese mbakunda bona mwese mufite gahunda n'umwinjaga guteza gahinda no no ngira uko mbigenza Mugira jose na muhisha Damu katira, achizi minzira Akundana nuwa mukundaga None nguru kundur gawa gara rohanye Kandi ya mgeye kovje saru kuwera nye Jen, 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 uye Ya mgeye kamunda, mugiye kumukunda He said no wahala Uye, dawona nzaba kunda mgezi Mwiche kumyezi mba kunda Mwese mufite gahunda Nanumenjaka guteza gahinda Ngira mgiru kumbigenza Ese morichiko mwese mbakunda Mwona mwese mufite gahunda Nanumenjaka guteza gahinda No, no, ngiru kumbigenza
Shayon, sip on my alcohol. I wanna shayon, sip on my alcohol.